O le tausanga nei e whai ai le tusinga ai ngoa le census I au Satalia nei. O le tusinga ai ngoa e wha maa opopoina e le matanga luenga o whainu mera wha maumawina le ABS po le Australian Bureau of Statistics ma I salato upepa o wha matalanga na ta uai o lo ye le talitonunga o le tusinga ai ngoa I le tausanga nei. O le aatangi ai o le ova I le afo tangata I le tunuu na whana na wifafo pe o lato matua na whana nau I whafo atua au se talia nei. E ono tula e maise whafita auli I le whatumuino pepa o le tuisinga I ngoa le nei. O le afiafi o le soiva o kuso I le tausanga nei. E to se fulu miliona ainga po o le lata I le lua se fulu ma le wha miliona tangata. O le a auai ma lato whatumuina pepa o le tuisinga I ngoa po le census lua fe se fulu ma le ono. O le ono se fulu mele lima pa sene o tangata, o le awha atumuina la tau pepa o le tusinga I ngoa, ilunga o le internet po o le upengata wha ilangi. Ai o le isi tolu se fulu mele lima, o le awha yalawa I le awala masani, I le pepa ma le peni. O le tolu se fulu mele lima pa sene lea, e ono iaima ni wha fita auli, ona o le lea iaima I la tau, e le maala malama, pe le le lei I le ngangana peretania, Ma olo o tau mawhai eile matanga luenga o whainu mera wha mau mawina le ABS e whesawaswani I ai. Ua latou wha atulanga ina ai ma se vaenga o tangata mai tū ma ngangana ese ese. E ngafa malanga luenga o le whesawaswani I a I latou e le mawhai ona latou wha atumuina I a pepa o le tusinga I ngoa o na o le ngangana peretania o le taitai o le Tusinga I ngoa le lua afe se fuma le ono po oia o la whaululu ma wha mau po poina. Ia le tusinga I ngoa mai le matanga nuenga le Australian Bureau of Statistics o le li o Duncan Young.
Australia is becoming more multicultural over time. We actually think in 2016 we might have more than half of Australians are either born overseas or have at least one of their parents born overseas. So in order to connect with people across every community, we do need people who speak languages other than English or come from different backgrounds.
Duncan Young, Ole Australian Bureau of Statistics. Na ia whaalia fo ia wha amalo sia I tangata anu uuma I au Zitalia nei, o na wha atubuina le pepa o le tuisinga I ngoa I le afiafi o le asoiva o kuso. E le ngata I lea, o tangata uma pe si tiseni, pe le ai, e I totonu o le atunu u I le afiafi le o le asoiva o kuso o le tausanga nei. E wha amalo sia I la lorutu la fono, o na lato u wha atubuina le pepa o le tuisinga I ngoa.
Also, some people struggle to understand that in Australia that the census is compulsory for everyone in Australia on census night. And so understanding that the scope of a census, so even if you're in Australia temporarily, say as a student, it's still really important that you fill out a census form and they're included in the count.
Duncan Young, ole officer, ole... Numera, foi numera fa mau mauina le Australian Bureau of Statistics.